waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay, waaxda caafimaadku dalkay doontaba ha ahaatee warkeeda iyo hadalhaynteedu ma ay yareen. cudurro faafa ayaa dilaacay, cilmi baarisyo caafimaad ayaa lagu guulaystay, siyaasad dhaawacyo iyo caabuqyo ayaa iyana meesha aan ka maqnayn. warbixintan ayaana dib ugu milicsanaynaa sannadkii 2025. dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay daawadeen filimo taxane ah oo ku saabsan caafimaadka, sida kuwa la kala yidhaahdo Casualty, Grey's Anatomy, New Amsterdam, ER iyo wixii lamida, daawashadoodana ay ku raaxaysteen. laakiin xaqiiqadu waxay tahay, marka ay timaado inuu qofka qudhiiso la kulmo xaalad caafimaad oo daran, dhaawac iyo wixii lamida, sinaba uguma raaxaysan karo. markii dalka Maraykanka laga maqlay in uu qof u dhintay xanuunka H5N1, waxay abuurtay cabsi laga garaabi karo, maadaama ay hore u soo arkeen safmareenkii COVID-19-ka. H5N1 waa nooc ka mid ah hargabka shimbiraha ee la yidhaahdo avian influenza, mararka qaarkoodna u gudbi kara dadka. warbaahinta s b s ayaa la hadashay Michelle Villa oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta Pathogen Genomics ee jaamacadda University of Melbourne. waxayna weydiisay ama la weydiiyey bal inay Australia halis ugu jirto cudurka H1N1 iyo in kale. waxaana la weydiiyey bal in ay Australia halis ugu jirto cudurka H5N1 iyo in kale. waxa ayna sheegtay in ay Australia ka mid tahay dalal tira yar oo aanu H5N1 gudaheeda si joogta uga jirin, laakiinse bay tiri ay mudan tahay in taxadir laga yeesho.
The most recent assessment by the Quadripartite, it came out in December, still suggests that the risk of avian influenza infection to the general public remains low, but it is higher.
qiimeynta ugu dambeysay ee la sameeyey bishii December waxay muujisay in khatarta caabuqa la yiraahdo avian influenza ee dadka badankiisu ay aad u hooseyso, balse ay ka ku sarreyso dadka shaqadoodu la xiriirto xoolaha ama xayawaanka cudurka qaba. haddii aad leedahay digaag oo ay xanuunsadaanna, waa muhiim inaad isbaarto, ayay tiri. inkasta oo hargabka shimbiruhu inta la og yahay oo hadda u muuqdo mid laga badbaaday, haddana waxaa kolba madaxa ku soo dhacaya 5 sano kadib aafadii safmareenka ee COVID-19, Australia diyaar ma u tahay safmareen kale? Professor Paul Kelly oo ka mid ah hogaamiyeyaashii ka soo shaqeeyey COVID-19-kii ayaa s b s u sheegay in uusan su-aasha jawaabteeda hubin. waxa uu sheegay inuu walwal ka qabo inay dadka Australia diidaan tallaal kale haddii lagula taliyo.
Trust is hard to win and easy to lose. And I think that will be a major issue for us going into the next pandemic.
kalsoonidu way adag tahay in la kasbado, wayna fududahay in la lumiyo. waxayse noqon doontaa caqabad weyn marka masiibo kala timaado. dadka Australia markii hore aad bay ugu kalsoonaayeen talada caafimaadka iyo siyaasiyiinta hogaaminayay heer qaran iyo gobolba, haddase ma hoobo in kalsoonidaasi weli jirta, ayuu yidhi. sidoo kale bishii Janaayo dowladda federaalku waxa ay shaacisay istaraatiijiyadii ugu horreysay ee qaran ee xaaladda otism-ka, taas oo loo qoondeeyey miisaaniyad dhan $42 milyan. wasiirka arrimaha bulshada Amanda Rishworth ayaa ku dhawaaqday qorshaha, iyadoo sheegtay in bulshooyinka soo galootida ah loo aqoonsaday inay yihiin kooxo mudnaan gaar ah leh. waddanka Ingiriiska waxaa lagu tijaabiyey baaritaan cusub oo lagu sameeyey dhiigga si loo sii ogaado calaamadaha xaaladda ilowshiyaha ee dementia la yidhaahdo. Australiana aad baa looga xiiseeyey arrintaa, maadaama ay dowladda Australia horey u xaqiijisay dadka badan 400,000 oo qaba xaaladda dementia. daraasadan oo lagu sameeyey jaamacadda Oxford University ayaa dhiigga laga baarayaa brotiino gaar ah oo lala xiriiriyo dementiyada. professor Karen Chain Anstey oo ka tirsan jaamacadda University of New South Wales ayaa sheegtay in la heli karo daawooyin lagu maareeyo dementia-da laakiin aan wali lahaynin kuwo lagu tirtiro.
They don't prevent or stop the disease progression. So the medications that are available now are really effective in the earlier stages of dementia and they
daawooyinku ma joojiyaan ama ma hor istaagaan in cudurku sii xumaado waxayse aad wax uga taraan wajiyada hore waxayna inta badan caawiyaan yaraynta calaamadaha ayay tiri dhinaca kansarkana kan sambabada ayaa kansarka shanaad ee ugu badan Australia waana kan sababa dhimashada ugu badan waayo waxaa la ogaadaa goor dambe oo tala fara ka haday baa la yiri barnaamij cusub oo baaritaan ayaa hadda la hirgeliyey si hore loogu ogaado dadka khatarta ugu jira sida bulshooyinka dadka dhulka loogu yimi iyo kuwa soo galootida ah caadi ahaan baaritaanka sambabadu waxa uu ku kacaa $100 balse wasiirka caafimaadka heer federaal Mark Butler ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo bishii July ee 2025-kii baaritaanku bilaash u noqon doono dadka khatarta sare ugu jira.
So in addition to rolling this program out nationally in the usual way, allowing people to go to their doctor and get referred for a CT scan at a place like Benson here, we'll also...
Marka laga soo tago hirgelinta barnaamijkan ee guud ahaan dalka, waxaan sidoo kale diri doonaa baabuur uu ku rakiban yahay qalab CT scan casri ah oo tegaya deegaanada miyiga ah si qof kasta oo Australia jooga meel kasta uu kaga nool yahayba uu u helo adeegan sare ee heer caalami ah ayuu yiri. Bishii July ayay sidoo kale khubarada caafimaadku ku baaqeen in la qaado tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka sonkorowga oo ka mid ah cudurrada sababa dhimashada ugu badan ee Australia. Kulliyadda Royal Australian College of GPs ayaa dadka ku boorisay inay u tagaan oo la tashadaan dhakhtaradooda ayna qaadaan tallaabooyin ay wax kaga bedelayaan hab nololeedkooda si ay uga badbaadaan cudurro. Machadkaasna la yidhaahdo George Institute for Global Health ayaa sidoo kale ku baaqay in cashuur lagu soo rogo cabitaanada sonkorta leh isla markaana kharashka khudaarta la kabo.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks. We know that over 100 countries
Ururka caafimaadka adduunku wuxuu si xoogan ugu talinayaa in ay wadamadu ka fekeraan inay cashuur ku soo ragaan cabitaanada sonkorta leh. In ka badan 100 dal ayaa hirgeliyey caddayn xoog lehna way jirtaa oo muujinaysa inay hoos u dhigto isticmaalka sonkorta. Siyaasad kaliya wax ma tarto, waxaan u baahanahay dhowr siyaasadood oo wada shaqaynaya taageerana lagu darayo yiri. Waxaa sidoo kale sanadka 2025 la xaqiijiyey in Australia tahay dalka ugu xasaasiyadda badan ee dunida. Sanboorka ayaa ku dhaca ku dhawaad 420 dadka Australia, halka xasaasiyadda cuntada laga qaadana ay saamayso qiyaastii 700. Australia ayaa sidoo kale ah waddanka ay ugu badan yihiin caruurta qabta xasaasiyadda cuntadu. Xasaasiyadduna hindisa iyo qufac keliya ma aha, dadka qaarkood way bedeli kartaa.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australia.
Cudurrada xasaasiyadda sidii ay mudnaayeen looguma fiirsanin, waxa ay saameeyeen 3 qof oo Australian ahba midkood, taas oo ka dhigan ku dhawaad qoys walba. Waxaa loo baahan yahay maalgelin joogta ah si looga hortago, loo daaweeyo, loona wanaajiyo badbaadada dadka qaba xasaasiyadda. Sidaana waxaa tiri Professor Kirsten Perrett oo ah agaasimaha madasha National Allergy Center of Excellence. Waxaa iyaduna sanadkii 2025 muranno ama muran xooggan dhalisay waaxda bacrinta dadka ee IVF loo yaqaano. Qaladaad culus ayaa laga soo sheegay xarumo kala duwan sida in haweeney lagu tallaalay ugxan aanay iyadu lahayn iyo in burcadda internetku weerartay qaar ka mid a ganacsatada waaxdaas, kuwaas oo xaday macluumaadka macaamiishooda isla markaana ku daabacay qaybta internetka xun ee la yiraahdo dark web. Haweeney Adelaide ku nool oo la yiraahdo Isabel Lewis ayaa ka mid ahay dadkii xogtooda la xaday.
It makes me feel like privacy is dead. I've had treatment for mental health stuff, and I probably
why didn't you say in hoktaydi qarsoodigu dhimatayba daweynta baarintu waa mid sideedaba aad xor badan u leh oo xasaasi ah lacala hadii xaaladu ahaan lahayd mid layga daaweynayo caafimaad maskaxeed oo xogtaas lahado xanuun badanba iguma ay reebteen ayay tiri kadibna dib u eegis dowladeed waxaa lagu aamiyey in hay-ad madax bannaan oo kormeerta bacrinta aadanaha la dhiso marka la gaadho sannadka ama bisha janaayo sannadka 2027 dadka badankoodu xiriirka ugu weyn ee la leeyahay nidaamka caafimaadku waa dhakhtarradooda qoyska sahan la sameeyey bishii Oktoobarna waxa uu muujinayaa in ay sii kordhayaan dhakhaatiirta qoyska ee hadda daaweynaya xaalada caafimaad oo horey loogu gudbin jiray dhakhaatiirta takhasus kale Ramya Raman oo ah dhakhtar qoys oo reer Western Australia isla markaana ah ku-xigeenka kulliyadda Royal Australian College of General Practitioners ayaa soo dhaweeyay arrintaas
When patients are able to see their GP and spend time with their GPs, it actually means that they don't end up in hospital.
So, marka uu bukaanku waqti la qaato oo la tashado dhakhtarkooda qoyska, waxa yaraanaya in isbitaal ay tagaan ayay tiri. Laakiin ayay tiri waa in si haboon loo maalgeliyo dhakhaatiirta qoyska si ay doorkaas u qaataan. Sanadkii 2025 waxa uu ku soo gabagabowey muran kale oo la xiriira maalgelinta isbitaalada dadweynaha. Sanadkii 2023 ayay dowladaha federaalka iyo dowlad goboleedyada ku heshiiyeen hannaan cusub oo maalgelin ah kaasoo ay dowladda dhexe ballan qaaday in ay si tartiib tartiib ah u kordhin doonto kaalinteeda kharashaadka isbitaalada dadweynaha oo ay gaarsiin doonto 2.45% marka la gaadho sanadka 2030. Waxaase dowladda federaalka ku eedeeyey in ay ka laabatay ballanqaadkii ay samaysay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada premierka New South Wales Chris Minns ayaa sheegay in kabidii ugu dambeysay ee dowladda dhexe ay daboolayso oo kaliya 7% kharashaadka taas oo uu ku tilmaamay hoos u dhac weyn
federal government's got a lot of far deeper pockets than the states do but we're responsible for service delivery and we need a new deal here because
dowladda federaalku waxay haysataa dhaqaale aad uga badan kan gobolada balse anaga ayaa mas'uul ka ah bixinta adeegyada waxaanu u baahanahay heshiis cusub sababtoo ah waxa hadda la soo jeediyay naguma filna ayuu yiri warbixintan waxaa inoo soo qoray Alan Lee oo ka tirsan SBS intaasena ku dhantahay
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Soomaali